lutima ko bulti dirale sawa ne bisere bigere katonde amalira wa mamezi na kolintegi kya buli kitonde kiramu bosusa mu bisere bigere ebya buli kintu baba batuse kutamwa bosusa wasano kukoma ewiba mbosenyi wa batudde mu njebe ate bwopima obulungi futi eziba zimaluganje ne mu baana abawere nobeera wa matindo mbakulu yeyo ensonga esombola bangi mundabe abange ndi musajja wandasi kubye ntuuseeko ti bandiradde bandaba n'abalokomboka ennyo bankomye nebeerabira nti okuyimba bwe ndi kitone mwattu mukama waffe mugezi mukyabanki yannyongera kusomba balabi bwe bajja ssira bwabo kamogo n'ebinvamu bindaga busajja bukulu twazizza beera kuzza bassebo balinvaako era ng'omuntu aloga atafa balituuza n'obukiiko ku bbali nga beekunkumula nti omuntu ono kikemo ate nga bwenjogedde bassebo biribeerawo okubanga eyantonda abalaba nze kankole ebisiimu abalabi kuba ndi waddala nvaamu mwattu amasavu kino kimanya erinnya lyeddene n'alikongojja mwali ntenze mu lulasi kati be liitawaanya emitima ninda ddi baazika abajjeeka balinone balirinziriza ate mu bulumi ti erinnyero liyo lisukkiridde mu kkiro lituugubye nako ggwe bw'oyoza oba oyozesa ki lituukule tumatize lyoke nkwata ejji kibandabe ndyewawulire esinge kate ku luli beeyolere yaagaabwa amagubu bakongojja ago nga buli omu mumativu wamma bakamma banga abalabi n'abawuliriza ebinva mu masanyu jabba agala mbasinze ku luli nga nsasula olw'empagira yammwe matiza nennya bonna myala abasabye muyambe ennyo omwana we ataliika yasira emikono atadde mujyammwe bataayi obwe bubaka bwenzija ebubondo mbakulu ebintu ebitutwala ku mbaga baba bayite gattaka batali bayite abasinga ekibatwala okulaba munnaawo awaira ne gweyaleesa omugole pozzi n'okunywa ku mubisi byebitendebwa baba bagenze ku mbaga nze ndi mwawufu nnyo mu kino temumboggolera ekintwala mbe kugoma mbeera mumagamagayo bakazi kale kwe baabuze ekyo n'ekituuma ekibaga ky'oba olaba sifaayo kuyitwa ne bw'oba tompise ekifo ekyange nkimanyi noonya waatatuuse sitima wenkola ettuulo ne mumagamaga eyo yembaga kati sirwadda lwakola embaga neneetegeka nti ntegebwa bitimba ku luno omanyi mmotoka yankuba enkisi luno lw'ensulika emyanzi nga nveeyo okukola kati sirwadda lwakola embaga nali neewulira ndiyaddeko mu kuwona onze kandage ku kibaga katonda ono yandi nkasukkayo ku kikazi ate nga ni musajja wa ntomo bamuyizzi singa njogerwako mu batezi mwattu n'abakyala b'ennyini abalowooza ŋŋanze nabo babeerayo ku bubaga saatwala kiseera kinene nengwa kuli nange nga jjimu mugunwa gwennyini ate omusasa afiira ku ddene jangu eno ne munnange naye bwe yakola nembye namugamba tewaali lusozi n'ebyaddako mubyerowoleze eti mwogera nenkeyo yajja yandabe mukigirize nange ndi musajja munovu era mukkirize tezibambale baasu nali matangulubizza ku bakazi omuntu namwagala nnyuulira nga lwatalabise nfuna ekikyamu mu mutima naye nga ne gyabeera yennyini bwombuuzaayo nnyanjala mu mikono bukono agiranga ne mubuuza kaakati wagyobeera ontwaleyo nayo batulabe yaddanga musenga yeerunkuse saagala akumanye tamanyi nti n'ebyo mbikola onze wafuluma otya ku luli musange ku mbaga yali alaze walunkuse keggwala n'essenga yennyini muntu waabinyumo yali ataliseeko mu masanyu ne mmatiriraawo omusiru tyerintu lino osanga teririiko mufuzi ne nsaba n'olumuli kikole ly'ebbeewaabwe erijja ewange ensuze ekintu ekyo lyakiwakanya nerintegereza ddala bwe likinya abakulu kazzi alina oyo omwami ekibiira kijje kindage ku masanyu nabanze bwe nakiyita empisa gyerintuliwulize nenneesimba mu mutima n'engoma tonyumye ng'emisana ekiro libeereeka singa waali otalivuma gyesimanyangakona kaakati tibba weerintu lino yali musajja mukozi nga yakeeranga nnyo mu nkoko naddanga baggulo sikibalimba bassebu wabula ndowooza bwekyali kubanga linnange lyajjanga mpawo okuyosa nkeera omuntu akeera ku dyute nga ne linnange alitonyeza googoha nange nesibeera musiru ebyobugayaavu n'embisibanga ku mpagi nga kazzi ne katonda atulaba mulindeeko ebyaddako tegaali masanyu musajja watto nannyini mukazi obaagala oba wanti watabanze nnamula nanyiiga nnyo mumutima naye obukakafu tabuulina nti nkikola nzijuukira lunaku lwennyini ekyessaawa nteebereza mpozi mu kkumi linnanga eryakeera lindabe paka ssaawa ezo nga ndinali mu masanyu nawuulirangamu ku bisulo muli ne ŋŋamba nti osanga mukwano kunoga kakazzi mwe munaayita enkoma mibiri girabula nga wanaavaawo ekisobu bawa muganzi wange yayita nga mpaawo akimanyi nti anaavayo yennyini ne muyitaba nti kalibu yingira ofuneewo otuulawo ku ntebe nendagiza maanyi omuwala yaniriza omugenyinze mmala okuteekako engoye nali sambadde mbulangiti temusaana wangoye ebbugumu lyamu olimanyi okulamusa tekwali kwa ssanyu yagenda okulamusa nawulira mpi natteke walaala omusajja nzita nemmanya akabi akantuuseeko bwe kali nalingirizaako mu katuli nendaba tteke era negebaazibwa teyatoma yegayiriddeko ntusonyiwa nga mpawo kijju naye ali omusajja akaaye walaba bitabuse neyemulula n'ateregenya kwe kuwona laba bba bw'atabeera mugezi n'asigala wanjagalamu nange kakkopi yensonga endeese kaakati tutaggulula obwongo otulabe ng'ebisobu ekituufu kifuuka ekisobu olw'enkozesa yakikozesa kuno kuyiga nagenda nemmanya nti omukazi kaakati adduse tusigaddewo babiri tewali ategeddeko ku lutalo wadde ab'emiriraano bibadde byaffe mu akiba n'entegeera kye nnina okukola kyeyali tannalaba onobbawo omukyalo omusiru ne mmubuuza ekimuleesa nnumbe n'ebikonda awo ne mwokyayo nga bisatu n'enduulu n'enkoleeza mu nkuba nga ndeekaana mu nnyamba eribbi ndirabye n'abadduukirize ne wanguwa owange kikikonze riri no mulirabe situdde leediyo ennene ne ndigwikiriza mbadde nva eyo mukiigo ate mu nnyambi ennyo ne mwanguwa kuba eribbiri badde lisazeewo lutalo kobbo tulitwale ku mbuga konze kyekiikyo ago ge mateeka gennyini nga ngula ngwawo bwambuzi nga tusiba nendanywerera eddala takuluka yasuula ku poliisi omukulu eyo gye yandiira kavu omuwendo omunene nga ntandika siringi kuzirya ndowooza bye bisiraani ebinnondoola buli lukya gwe ky'ofunye ekikuume mu mutima kye nnagambye ekirungi kifuuka ekisobu olw'enkwata yakikutte yennyini kubiridde okwawuliriza kigaziye tugwa nnyo mu nsobi ng'abaami nga tuganza abantu abatutuusa ku bisago naye ensobi ezisinga abakazi be bazireeta ababeegaana be balya bw'oŋŋamba bw'otoliikaacyunga sibandaala kwenyegawo nfuuka omufuzi kati olw'ekitugwako kakasa guba musango ogwo gw'owooleesa ekibateruba lutalo kye nnava sibeera musiru oba ku balinnange saavaayo ntaase ndibonye thank you. amateeka gaibye bawe eri wala teyandituuse bwere bisago n'essente ze zituuka okumufa nze nnalyomu birwakuba gwe nnabba musiru yasooka kyandisembye mikulu ebyo byebizibu bya bannayuganda ababisi mwabalabuseeko muyite mubuulire bakwata kye bateekwa okukola ne bannyaba abaganza babbali mukikkiriza abaana abaanoonya masanyu kyovuula wewagwawo ekibabu bikomaawo kati kyo ekibatunga ku nkato ewa balo todda mu kuyala ate noona abeera kutya ani atatya tteke zemba mwenna ndigumidde wendi temukitwala bubinza bakozesa nze njogera bannange n'ekireeta ebikemo si kintu kirala nze nkemebwa ennyo wulira nze kinkemya abakyala zeffiga nnyini kutonda n'ekingi kyalina ennyo butiba oba okyatendo wekkoleddene n'olaba owebbeere erikirako ku kasuwa kyata ono gwe balinnyumiza kubiridde awo baana ba ssebo siwemula mundabira abeekaka kati mubantegeereze sibatumidde ennambi embaga ya serwadda yanyuma songa yagikola ate mu biseera bya nkuba alina ky'otomatidde gwe bumbulwa obuuza biseegerwa omwami ali awo munene ye nannyini apeera ndi olubiri olutereka amasanyu yanoonya basudde mu kava
Buri kintu kibako budde, era ne sawa.